Mama, 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 uyo, mama, mama, uyo, mama.
Zest is on this beat, ladies jama, and gentlemen.
Jama, jama, icho, jama, jama, icho, jama.
Mama Samia, mama,
mama,
mama yetu.
Mama, mama, yeah. Uyo, mama,
mama, uyo, CCM,
chama,
chama chetu,
chama
icho.
Ni sauti ya wa Tanzania, siku ya la mgambo lalia. Wenye shughuli wamevamia, wa Tanzania wamepania. Mama Samia mama, CCM ndo chama. Usikia po hizi sauti, bisha njia bwana.
Yeah, amejenga mashule za hanati, kiuchumi amelegeza nati. Joni katito msifu kwa dhati, amekomesha tatizo la uhaba wa madawati. Cheki majabu ya daraja la Tanzanite, twende site, our future bright. Treni ya umeme ni sha, sha. Bwawa la umeme la Nyerere, ah. Barabara mkeka toka pori paka da. Air Tanzania kila kona zinapaa. Mwendo kazi zimetapakaa, zimejaa. Wapinzani hoi wamechoka wamekaa.
Mama Samia mama,
mama,
mama yetu,
mama, mama, yeah. Uyo, mama,
mama uyo, CCM chama,
chama,
chama chetu,
chama, chama, yeah. Yo, chama,
chama icho.
Mama twakupa mitano tena,
tena.
Kazi imeonekana, dua nyingi sana kwa Maulana. Nguvu na afya tele ya kushushia, na kazi yetela. Mama unaupiga mwingi,
nchi mefungu kumereform. Zile 4R ziko form, kazi endelee, let's go. Royal tour utalii, season iko haya, kuna low. Tunakupa tena tano mo, oh. Samia mitano, Chimbi mitano, Mwinyi mitano, kazi majaliwa tunakupa mitano. Tulia we tulia tunakupa mitano. Wabunge na madiwani wote mitano. Kwa diplomasia tunakupa mitano. Kwa demokrasia tunakupa mitano. Kwa kufungua nchi tunakupa mitano.
Mama Samia mama,
mama,
mama yetu,
mama, mama,
yeah.
Uyo, mama,
mama uyo, CCM chama,
chama,
chama chetu,
chama, chama,
yeah.
Yo, chama,
chama icho.
Mama Samia mama,
mama,
mama yetu,
mama, mama uyo, mama, mama uyo, mama,
CCM chama,
chama,
chama letu. Amefanya mengi,
mama,
mama yetu,
mama, mama uyo, mama, mama uyo, mama.
Kimefanya mambo,
chama,
chama chetu,
chama, chama icho, chama.
Kainua michezo,
mama,
na sanaa,
mama.
Mama Samia mama,
mama,
mama yetu,
mama, mama,
yeah.
Mama,
mama uyo, CCM chama,
chama,
chama chetu,
chama, chama,
yeah.
Icho, chama,
chama, chama icho,
chama.
On Jamoja Records.